Mini buzz water credentials ili change. Na tuko same, mini special, mini jam. Tufiki na range, na pull up na mbugi strange. Luku pia ni mbaya, tuko dripping for days. Na kawe ni boss of course, marashi ni Hugo boss. Ndula fila bere mbichi kama general. Kawe ni boss of course, marashi ni Hugo boss. Ndula fila bere mbichi kama general. Boss up, boss up. Imu akajo yondo lingo ganji. Wapori sezi sota nbaki zero mboka. Ya profit ndio nishinda game kiko nkikucheki na nsibonge. Just kupendi weni mrazi. Revenue commas yondo sila bus. Ikus na waibure kam super ni mjene ras. Mada kila track mana mwevi sezi ras. Tenje peko silent sezi cheki kauna flash. Niko kila mali on your faces kama mask. True ni kwa nakinda mashashola after class. Lakini bado breed after teo index one. Nowadays shilingi ndo unifanya niko nuts eh. TK, leta zogo kauna guts Stucky hype, juni kitwa iwezi last na. Weki roll, no kipass, ukipuff. Mana boss, ina briefcase, ina cash. Mini buzz water credentials ili change. Na tuko same, mini special, mini jam. Tufiki na range, na pull up na mbugi strange. Luku pia ni mbaya, tuko dripping for days. Na kawe ni boss of course, marashi ni Hugo boss. Ndula fila bere mbichi kama general. Kawe ni boss of course, marashi ni Hugo boss. Ndula fila bere mbichi kama general.
Unaringa na nge sana kase menye, ukijidewe ndo boss eh. Bilo kidinya unge suligenye na tukajue ndo msoft eh. Bile muchi la mange sabi tenge lakini wajui jo love eh. Bile ulimi patana na senye na tukajue matama li love. Nilisikia flu ni sauce eh. Batu play mangox eh. Tangu ni chote dos. Shuko mtana kitike mamboga eh. Mini shinoga boss eh. Mwana puna ni soft eh. Mwana mwana open up na dhani like a boss eh. Mini buzz water credentials really change. Change, 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 change. Sifiki na range na pull up na mbogi strange. Strange, 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 strange.
Mini buzz water credentials ili change. Na tuko same, mini special, mini jam. Sifiki na range na pull up na mbogi strange. Luku pia ni mbaya, tuko dripping for days. Na kawe ni boss of course, marashi ni Hugo boss. Ndula fila bere mbichi kama general. Kawe ni boss of course, marashi ni Hugo boss. Ndula fila bere mbichi kama general. Yeah.